abasanyu sawa mwe ndese yebibya bampite di master olwe byenyimba nga temuyiga nja kufuma mbabulire pakale mulifuka mwatu ataba kunjuku mwebala bampakira mwe mumpa amanyi mubyenkola nabagamba muyige mikwano temenga okunyomwa gyoyita omuntu amanyi omukwano kave mubiye tajayika kyobula babalungi mudiba olina ganza kibijigiri newebuuza kiki anti abalungi mwemanya ebintu bingi nemubigayalira kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba sirimba mumpita omuyaye nze njogera byendaba kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa osanga amanyi okuba ejjiiko n'afuma ensugga n'agiwomesa eyabulwa enfumba afumba ennyama eyo neenaabuka nabuka lubaaba yiganga amazzi okuganona nabuka lumwattu emmere esiridde tenyuma nayo n'amazzi naawe nga wadde waayiga okuganona mazima bwebiririra mwana wattu tenyuma nayo kijanjalo kifa nfumba yekiwomesa enfumba yembi yegobera abaguzi enfumba ennungi yewomesa eddigobe wamma ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba omukwano gwabulwa essomero bannange ligubangula mazima bintu byakuteebereza ate nga byankisa ebikwekebwa muno gweoyagala okufa omulaga nga kolaavu natakwetamwa timu gyowagira okufa n'esamba n'oddanga mukwasama nakaluulu ne kabula akazaamu amaanyi mu muzannyo akapiira kanyuma nduulu maama yeekawoomesa ne bw'oli basebooza nyootya okutali nduulu tekawumamu kapiira kanyuma nduulu ne bw'oli bamunafu amaanyi gawera muwoza ttiimu zigobwa neggwamu amaanyi butagifwangako munno yadda kukuba yawula muwone kulabibwa kutabukira kijanjalo kifa nfumba yekiwoomesa yegobera abaguzi enfumba ennungi yewoomesa eddigobe ekyagaza omubi kyolwako okumanya kifa nfumba soma omukwano kunyuma buli omugumu kwata bubere gumuwomera fuba munno okumumanya sowobwe gumuwomera buli ludda lulina ensobi n'abasambi b'omupiira ebyammwe biibino emipiira gye mukuba diimuula bannange teginyuma nagyo diimuula oyo bannange tanyuma nawo diimuula bannange tanyuma nako akapiira kanyuma kukasala salasala olabe bwe kabawomera ojja kuwulira enduulu sebuka kyange ojja kuwulira bwe kanyuma wamu omukwano gunyuma buli omugumu kwata bubane gumuwomera fuba munno w'okumanya omanyi sebobwe gumuwomera waliwo be guwogganya obuwogganya nga bwaguwomerwa mulala sirika busirisi natuguba mumala no mwetamwa waliwo kubogo kuyomba mumala kweri kokugufuna mulala kuba kwa biku mbotomu kuba kote kimusanyusa waliwo yogwe gumoza maso yenana yeba yeba mulala kumusini samanyo na yenda bwaku
Same thing.